First John chapter 4 verse 7 says, Barateri, are rataneng, o bane le rato le tswa go Modimo. O me mang le mang yo a rata. O tswetse ke Modimo. O me o tswa go yena Modimo. Hallelujah.
Are ratane ho bani le rato le cho ho motimo ho me mangi ma yo ya rata o tswe chiki motimo ho me ojo ho.
Love one another, saints. God is love. Hallelujah.